día. Ya pia, najua kuvunja moyo. Ila naomba tu unisamehe. Mimi yule tu si fera, nimeamua ku change. Ile vitu nilikufanya ukakeles ukakuwa disappointed. Now I
purchase your tracks today.
Today.
Old.